mama nyamwiza nyamwiza tine mondo ya vijega akamera nebawere ruyangerwa majewe urusangirwa umwanganyo nyamwiza impamba yabagoye sare nyamwiza wabehorika gomero uwabijara byamaguru mugunda wandoba ndavugaga nyamwiza ayi
Yo.
ndeke mu gitondo ashora irya nyakunyu asanga sehuro barugango bararasanye na sehuro barugango arasharapfukama araje arapfukamye nyamwiza arebye sehuro barugango amukubise umwambi ufate mutahe inyuma ati nkwice nyamwiza imana yabigega akamera ntibaho Ageze ngo arata